Kila siku somebody has something to say. Wanataka kujua who is my bae. Wajukuu na familia jamani mshanipangia. Lakini shida zikitokea, si nyote mtapotea? Wasiwasi na popo ya nini mimi nikiwaambia subiri? Juzi tu mkasema kijana hata nisimwangalie. Leo mwanigeukia, bwana mwanitafutia. Pressure za nini? Mwataka nini lakini?
Value play music.
Mama anauliza, mwanangu wapi wajukuu? Baba anauliza, wapi mahari yangu? Dadangu namkera sana, anataka tunifunge ndoa. Kulingana na zetu mila, lazima nifungue njia. Unasema ni mari, hata kama siko ready. Unasema ni mari, hata kama siko ready. Pressure ya nini? Wanauliza naolewa lini? Wazazi na marafiki, wacheni tuniishi. Tick tock. Eti naolewa lini? Tick tock. Wacheni tuniishi. Nimewaona wote warefu wafupi masonko wasoto. Ukawaleta wote wasomi walami wanati mababi. Wenye kupenda dini sana na mboga hawatoshi. Eti sina wakati. Shachwa na basi. Unasema ni mari, hata kama siko ready. Unasema ni mari, hata kama siko ready. Pressure ya nini? Wanauliza naolewa lini? Wazazi na marafiki, wacheni tuniishi. Tick tock. Eti naolewa lini? Tick tock. Wacheni tuniishi.
Usitishwe na marurashio, maharusi na magurario. Kuna wengi wamepitia hayo, na mwishowe wakatoka mbio. Me, I'll never leave you. Me, I'll never hurt you. You don't have to marry me. You don't have to settle for me. You and I can be the envy of the town. Si lazima you marry kama moyoni hauko ready.
Pressure ya nini? Wanauliza naolewa lini? Wazazi na marafiki, wacheni tuniishi. Tick tock. Eti naolewa lini? Tick tock. Wacheni tuniishi. Pressure ya nini? Wanauliza naolewa lini? Wazazi na marafiki, wacheni tuniishi. Tick tock, wacheni tuniishi.